aire. 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 Ikusa tena.
Chibi.
Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda hata kitu japo vyote. This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari ni kuonyeshe fahari. Si nilisema sitofoli. Fall in love. Nimechikuta nime fall again. Fall in love. Takupe siku zangu za uhai wote. Takuke upate kitu japo vyote. Takupe siku zangu za uhai wote. This love, tamu kama sugar, tamu kama pipi, tamu kama sali. Oh, this love, tamu kama sugar, tamu kama pipi, tamu kama sali. Kichakike ini muso kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangu minitadere akinipiga kibuti. Mutapata na mazishi, tabeba maiti. Nanadhani kwamba aha, nimefika mwisho aha, misitaki tena aha. Awi wameniweza.
Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo vyote. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo vyote.
This love,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali,
sweet, sweet, sweet.
Oh, this love,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi,
sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali,
sweet, sweet, sweet.
More vibes at NigerFavorite.com.